nataka nijibambe na sitaki mini wari.
Never giving up.
No stress, no worry. No stress, no worry.
I wanna live it up.
Nataka nijibambe na sitaki mini wari.
Never giving up.
Atanga bei pande. Me no stress, no worry.
Shamba la mawe, nani ana pesa, leta basi tugawe. Tunashia kidogo mina ndugu, ukora kidogo bidina mungu.
Nataka nijibambe na sitaki mini wari.
Never giving up.
No stress, no worry. No stress, no worry.
I wanna live it up.
Nataka nijibambe na sitaki mini wari.
Never giving up.
Taunga bei pande, me no stress, no worry.
Minaji naisi naisi sana, sana. Ukiji naisi naisi sana, sana. Minaji naisi naisi sana, sana. Ukiji naisi naisi sana, sana.
Wacha niji bambe, vile vibe ni nice. Me no feel alright. Toka Monday adi Sunday, man I live in life on an all time high. Nime CTS niko party,
yeah.
Niko Malta head simo yadi, yeah. Can't you see I'm living?